Abakugumu byenfuna bawabudde kampuni n'ebitongole bikola kuterekano okukunganya ensimbi z'abantu bongere okusiga mu nkola ez'okulwanyisa obubbi bw'oku mutimbagano naddala mu kiseera ng'eggwanga litandise okujjumbira enkola eza tekinologiya ow'okutambuzaamu ensimbi. Ebiro bino enkola ey'okutambuza ensimbi n'okuzitereka enkola ezo zisigamizi nnyo ku mutimbagano kyokka n'abafere balabye embeera eyo ne beeyongera. Baabadde ayogera mu lukungaana lwa banka ya Absa ku Sheraton Hotel mu Kampala. Banka eyo kweyanjulidde embaliza n'ensaasaanya yaayo omwaka 2025. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Absa, Keith Karyejira, agambye nti kyennyamiza nnyo okuwulira nti ensimbi z'abantu zibulankanyizibwa ng'ate baba beesizze kampuni ezo okubaterekera ensimbi zaabwe. Karyejira agambye nti okusiga ensimbi mu tekinologiya w'omulembe n'okuuma ensimbi z'abantu nga tezitaataganyiziddwa ku kawunta zaabwe gwe gumu ku mulamwa omukulu banka ya Absa gw'enyweredeko.
Ongoing colleague awareness and simulated phishing training. An active management of third-party cyber risk. We have also developed and elevated the role of cyber and information security officer and chief information officer.
Senkulu wa Absa Bank David Wandera n'akulira entambu z'emirimu banki eyo Mike Segwaya bagambye nti banki eyo yakoze amagoba ga buwumbi 673 omwaka oguwedde era bwe bamaze okusasula emisolo gya gavumenti gyonna basobodde okusigazaawo buwumbi 222 ng'amagoba. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino tubaagala nnyo ku y'obujjajja.